kuphele iminyaka ingaboni. Sekuphele iminyaka ingakhonzi. Sekuphele iminyaka ingakboni. Sekuphele iminyaka ingakhonzi. Kodwa uyakhumbula, 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 uyakhumbula. Themba kimi anginalo, Baba ngui themba lami. Themba kimi anginalo, Baba ngui themba lami.
Temba, give me.